What day is today?
Today is Thursday.
接力地讲故事。
哎呦，我等不及了，我们现在就走吧。
OK.
I want to be a pop singer.
Wow, that's so cool.
Do you want to sing a song?
Sure.
Cool. Let's sing the ABC Bakery song.
Sure.
Here we go. Here we go.
Let's do music at the ABC Bakery. Let's reboot at the ABC Bakery. Come and learn at the ABC Bakery.
Hey, that was cool!
That was fun!
Yeah, I want to be a pop star.
Popcorn, don't be silly. You are already a pop star.
Really?
Sure. A popcorn star.
复习时间到了。A, E, I, O, U, A, F, I, 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 F, I,